Unacheka na nani? This time atucheki na nyinyi. Mekuza kuwachapa hata na slippers, hata na nyaunyo.
Fimbo inachapa, fimbo chapa, fimbo inachapa, fimbo chapa. Nye 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 nye, hatutaki nye nye nye. Ukileta nye nye nye, fimbo chapa.
Hizo chapa, hivi ndiyo miutema. Kabla wanishike watakuwa washahema. Tuliza boss, acha nye 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 nye.
Dogo chapa, dogo bigi mina chapa. Nina chapa, siye tinatapa. Vitu tunatowa grandpa, mtasogopa.
TLMO chapa, mwani fota, mwani taka. Womidomo, mtafyata. Sexy misi banduki grandpa.
Shamir
chapa,
utanipata wapi
grandpa?
Gonna love us in the stereo. Adjust your area.
Fimbo ina chapa, fimbo chapa, fimbo ina chapa, fimbo chapa. Nye 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 nye, hatutaki nye nye nye. Ukileta nye nye nye, fimbo chapa.
Fisha chapa, I salute fimbo ya pili. He's a true the camera's beginning, yeah. Fisherman rock away.
Na wase wakileta mabumbu.